Central District ya Mukono Francis Lukoya Mkome asabia bazadde obutesigiriza bwegutuuka ku ssomo kw'abaana naddala ng'amasomero gaggulawo olusoma olw'omulundi ogw'okubiri omwaka guno. Lukoya agambye nti okusomesa abaana kyankizo ddala, kyokka abasajja abasinga balemesebwa ebisale eby'enjawulo ebibateekwa amasomero naddala ga gavumenti, kwe kulabula abakulira amasomero ga gavumenti nti balyekamanye kubanga bwe banaazuula nti balina ensimbi ze basaba abazadde baakuggalirwa.